Sifunda izwi lenkosi evangelini lika Matthew isahluko sesiyagalombili siqale ngeverse lamashumi amabili nantathu sifunda lokhu. Wayesengena emkhunjini abafundi bakhe bamlandela. Bheka, kwavuka isiphepho esikhulu elwandle umkhumbe waze wagujuzelwa ngamaza, kepha yena wayelele. Futhi abafundi bakhe beza kuye bamvusa bathi, Nkosi, sisindise, safa. Wayesethi kubo, nesabelani, nina bokukholwa okuncane na? Khona wavuka futhi wakhuza imimoya nolwandle, kwaba khona ukuthula okukhulu. Kepha umuntu bamangala bathi, umuntu onjani lo ukuba nemimoya nezilwandle kumlalele? Asikhothamise amakhanda ethu manje ngumkhuleko. Baba wethu wasezulwini, sijabula kakhulu kulo busuku ukwazi lo omkhulu enza imimoya nolwandle kumlalele kunathi. Siyabonga ukuthi sinalobu bufakazi obukhulu bokuphila kwakhe namanje namhlanje, nokwazi ukuthi uphakade futhi angeke azafe, uphila kuze kube phakade, futhi ukhombise umusa wakhe omkhulu kithi abantwana bomuntu ngalezi zinsuku. Singabantu abadingayo Nkosi, sidinga kakhulu ngangokuthi akekho omunye obengahlangabezana nezidingakalo zethu kodwa nguwe. Ngakho sibheke wena kulo busuku ukuba uzongena embuthanweni wethu lapha, nokuthi uzazise kithi ngokuthethelela izono zethu, wandise ukukholwa kwethu Nkosi, futhi uphilise ukugula kwethu nezinhlupheko. Futhi uma siya emakhaya ethu lobusuku kwangathi singajabula, sisho njengalabo ababevela e-Emawuse, izinhliziyo zethu bezingavuthini phakathi kwethu lapho ekhuluma nathi endleleni na? Ngokuba sikucela egameni lakhe, amen. Ningahlala phansi. Ngicishe impela ngifane noZakewu, lezi zinto zimfishane kakhulu kimi. Ngifuna ukukhuluma kini imizuzwana embalwa nje manje ngaphambi kokuba sikhulekele abagulayo. Ngibonga ngobambiswano lwenu oluhle nokukholwa kumoya izolo ebusuku ngenkathi sisakhuluma. Sithemba ukuthi kuzoba ukuthululwa okukhulu kwezibusiso zakhe. Njalo khumbulani ukuthi sizokwenzani lapha ngokuzama ukwandisa ukukholwa kwenu ebukhoneni bakhe ukuze nemukele lokho enikucelayo. Manje-ke ngokukholwa niyakholwa. Manje khumbulani isibusiso sokuhlenga bese sivele sithengiwe. Intengo isikhokhiwe, yinye kuphela indlela eniyoze nikwazi ngayo ukukwemukela ngokukholwa nokukuvuma. Ungumpristi omkhulu wokuvuma kwethu. UmHebheru uyasho lapha, incwadi yamaHebheru ithi ungumphristi omkhulu wokusho ukuvuma kwethu. Ukusho ukuvuma nokuvuma kuyinto efanayo kusobala. Ngakho si ungumphristi omkhulu wokuvuma kwethu, ngakho-ke angesenzele lutho ukuze kuthi kuqala sivume ukuthi uwenzile. Bese kuthi-ke uma sikuvuma khona-ke ungumphristi omkhulu umlamuleli ukuyosebenza kulokho nokukulungisa. Ngakho siyakhuleka sithembela kuNkulunkulu kulo busuku ebubeleni bakhe nesihawu ukuthi uzosipha umusa wakhe omninginingi kulo busuku. Futhi manje khumbulani, nifanele nikuvume ngokukwemukela. Manje sizokhulekela abagulayo ngaphambi kokuba sihambe sibeke izandla phezu kwabo, kodwa ngifisa sengathi beningaba nokukholwa okwenele ukuba ningadingeki ukuba nibe nalokho. Ngifisa sengathi beningavele nje nifinyelele phezulu bese nithi, Nkosi Jesu, ngiyakukholwa, ngiyalikholwa izwi. Manje niyabo uNkulunkulu wehlukile kwesiyikho. Uma besingasho into ethize ukuba niyenze futhi anangayikholwa, awu besingathi bayekini, abadingi ukuyikholwa. Kodwa lowo akusuye uNkulunkulu ubaba wethu, uyolokhu njalo enza enye into ethize ukunenza nikholwe. Uzama ukugcina izwi lakhe futhi uyoligcina izwi lakhe. Manje isizathu sokuba enze izinto azenzayo manje yingenxa yokuthi wethembisa ukuzenza hayi ngoba ufanele akwenze kodwa wethembisa ukukwenza nalelo yithemba lethu ukuthi njalo uyasigcina isithembiso sakhe manje ngamunye wenu uma ninokugula abathandekayo kanjalo njalo nahlala ngenkathi bengena njengentombazane encane lapha isencane kakhulu futhi ikuleso simo ekuse nje uma nikholwa nibeke izandla zenu phezulu komntwana inkonzo isaqhubeka abanye onabathandekayo ethizweni nicabanga ngabo ngokukholwa nibaphakamisele ngophambi kwaNkulunkulu ngomkhuleko manje futhi ngakho ke bese ke niyakholwa uma kwenzeka into ethize ni ungeke wazenza ukuba ukholwe wena uyinto ethize kungobunjani obukuwe ukukholwa kuyisiqiniseko hayi nje okucatshangelwayo kuyisiqiniseko ngezinto ezithenjwayo kuyiqiniso ngezinto enizikholwayo futhi aniziboni futhi konke sonke isikhali somKristu manje khumbulani ungokukholwa konke okungaphezulu kwemvelo uthando ukujabula ukuthula ubekezela ubuvi bomnene ukukhuthazela konke lokho kuyizinto ezingabonwayo leso yiso sonke isikhali samaKristu umKristu njalo ubuka izinto angaziboni ngoba ubuka isithembiso lapha ngesinye isikhathi esedlula iminyaka eminingi ngabizelwa enkundleni ngesinye isikhathi esibhedlela ukukhulekela umfana owayefa enesifo esimnyama esivimbanisa umphimbo ngicaphunile lokhu izikhathi eziningi ngoba uludaba olugqame kakhulu kimi ubaba wayese indoda esindala nomama nalensizwa yayithi ayibe neminyaka eyishumi nane ukudala nkagele futhi yayiyona kuphela umntanayo futhi yayifa inesifo esimnyama esivimbanisa umphimbo futhi kukhona okwenzeka enhliziyweni yayo yaquleka futhi nje babe yavele nje nje icishingaphili ngiyakhohlwa ukuthi ukushaya kwayo kwenhliziyo kwakuthini ukuphefumula kwakuphansi kakhulu nobaba umdala wayelokhu evakashela umhlangano futhi enxusa ebona imanager nawo wonke umuntu wozani khuleke yilokho kuphela wozani esibhedlela nje futhi nikhuleke imanager yathi mlethe emhlanganweni wathi singeke samgudluza esibhedlela uyafa wayesithi uma umfowethu Branham ubengeza nje acele uNkulunkulu uNkulunkulu uzokupha ngacabanga ukukholwa kunje pho ngaya esibhedlela Nawu dokotela abangangingenisa bathi khabo wena uyindoda eganiwe unabantwana uBilly Paul wayesemncane ngaleso sikhathi bathi ungeke wangena bathi ngoba wena unomntwana ngase ngithi manje ngiqondile ukuthi udokotela qobo lwakhe wayeyikatolika ngathi ukuba umpriesti ubefuna ukunikeza imikhuba yokugcina yesonto kumntwana uma eyikatolika beningamvumela ukuba angene na wathi lokho kwehlukile umpriesti akana bantwana niyabo wathi wena ubuzothwala igciwane liye umntanakho Nase ngithi kodwa buka mnumzane ake ngizethwese icala ngizosayina iphepha ngizozethwesa icala uma ningenakho ukukholwa okwenele ukuyongena lapho ke ngalokho anginamsebenzi ngokungena indawo yokuqala ngathi ke kodwa ngizozethwesa icala Nase ngithi cabanga ngakho manje ukuba lo mfana obeyikatolika futhi ubefa futhi wena ubungahle noma ikanjani uvimbele umpriesti ekumnikeni imikhuba yokugcina yebandla na wathi qhabo bengingeke ngakwenza lokho ngathi ngibaluleke kakhulu nje kubo njengoba kwenza umpriesti kuyikatolika Wayesethi kulungile futhi waze wavuma egcineni wangigqokisa njengenhlangano iKu-Klux Klan okohlobo olunjalo lonke lolu hlobo lwezinto phezu kwami wayese sengingenisa lapho kulomfana omncane efa Umama nobaba baguqanga kwelinye icala ngase ngikhuleka umkhuleko omncane olula nje inkosi Jesu ngiyakwethemba ukuba uvuse lomfana fa izisekelo zokukholwa kwalo baba nomama ngase ngibeka izandla zami phezu kumfana omncane wayekade equlekile ezintathu cishe izinsuku ezintathu ngiyakholwa futhi nje ecishe ukungaphefumuli Ngase ngisukuma ngathi amen ngakhuleka cishe umzuzwana ngase ngisukuma nobaba umdala wabamba umama ngezingalo zakhe wayesethi kucabanga sithandwa umfana wethu usephilisiwe kungekho Paul wakho inhlobo futhi nje babangana ngokugonana futhi bebonga inkosi Nomthengazi umncane umntwana umncane intombi njalo yayithi ayibe neshumi nesiyagalombili iminyaka engamashumi amabili ubudala yayinebhande layo labahlengikazi futhi noma yayingumhlengikazi oneziqu yayisithi mnumzane ngiyesaba awuqondi yathi umfana uyafa yathi oqhabo umfana uzophila ubaba washo yayisithi ungaziphatha kanjani kanjalo nowakho uyazi umfana wakho uyafa phansi kokucabangela kwamanga okunje njengoba ukunikiwe na wathi lokho akusikho ukucabangela kwamanga yathi buka manje ngingahle kungahle kube nodokotela ohleziyo okhona angikwazi lokhu mayelana nomuthi namathuluzi amagama ezemithi bamnika olunye uhlobo lokuqopha ukusebenza kwezicubu phakathi kwenhliziyo nenhliziyo yakhe yayiphansi kakhulu yayikade iphansi kangako udokotela wathi umhlengikazi waphinda udokotela futhi lokho akukaze kwaziwe emlandweni uma inhliziyo ike yaze yaba phansi kangako ukuba yona ike ize iphinde ivuseleleke futhi angisoze ngakukhohlwa ukubukeka kwendoda umfo omdala osababa wenyuka wayesebeka isandla sakhe phezu kwehlombe lomhlengikazi omncane wathi sister wathi uyabo wena ubuka lelo shadi wathi yilokho kuphela okwaziyo ngokubuka lokho kodwa wathi mina ngibuka isithembiso sobuNkulunkulu umfana useyisithunywa senkolo e-Afrika manje unabantwana abathathu niyabo niyabo kuya ngokuthi ubukani niyabo wakholwa manje lokho ngokukholwa okufanayo uma uzoza ubeke izandla zakho phezu komntanami uma uzokhuluma izwi inyeko yami niyabo leyo yinto ethize onayo manje ke kwakungesikho ukubeka umdlalo umfo umdala wakukholwa lokho wayebambe into ethize owesifazane owathinta ingubo yakhe uma ngifanele nje ngithinte ingubo yakhe yilokho ke ufanele ukubambe ngilokho kukholwa phansi enhliziyweni yakho kufana nje njengokuthi uthi uyazi wena wesilisa uma uluhlobo olukahle lomyeni akekho esifazane ezweni umthanda njengomkakho kungahle kube nabanye abesifazane abangabukeka bebahle kakhulu kungahle kube nabesifazane abebengaba ngabesifazane abakakhulu kanjalo kodwa into ethize uma umthanda ngempela umkakho kunento ethize phakathi ongakuqapheli ukuthi ubukeka kanjani enjani uyamthanda futhi awazi ukuthi kungani kodwa uyamthanda futhi abesifazane wena okufunayo kumyeni wakho wena uyathanda nani izintombi emasokweni amasoka kuya entombini uma ubonane nalowo muntu owaziyo ukuthi uyamthanda kunento ethize phakathi lapho owaziyo ukuthi uyabathanda awu lokho kuyinto efanayo mayelana nokukholwa uyazi ukuthi kuzokwenzeka akukhothunzi akunandaba ukuthi bangaki abebengasho okuphambene usalokhu ukholwa into efanayo ngoba lokho kungokoqobo ukukholwa kwangoqobo kwangempela manje ibani nalokhu kulobusuku sisakhuluma ngale ndaba ngikhulume kakhulu impela futhi kade ngisemhlanganweni isikhathi eside kakhulu manje angaze ngibe nokwehla cishe impela selokhu kwaba ngokhisimuzi futhi ngithe ukusha izwi kancane emphinjeni wami ngenxa yesimo sezulu esishintshayo nesikhathi kanjalo njalo ngifuna ukukhuluma kini kulobusuku ngendaba ethi vusani uJesu noma ukubizela uJesu enkundleni ekufundeni kwethu umbhalo sithola ukuthi kwakukade kukhona umhlangano omkhulu uJesu wayekade ehamba-hamba enza izimanga ezinkulu njalo enza okuhle kanti futhi enza okwakuthokozisa uNkulunkulu wayehlala njalo ethokozisa uNkulunkulu kodwa akazithokozisanga yena uqobo iBhayibheli lasho futhi sithola ukuthi wazenza waziwa ngokucacile ukuthi wayengubani ngemisebenzi yakhe imisebenzi yakhe yakhomba ukuthi wayengubani namandla ayephumile kuye wayekade efundisa imifanekiso usubu lonke namandla ayephumile kuye futhi wayekade ene wayezowela ulwandle ngaphesheya awelele kwelinye icala ngokuba yilokho ayeyikho wayazi ukuthi akunomsebenzi omkhulu ngaphambili ngakwelinye icala futhi wayekhathele kakhulu amandla ayephumile kuye usubu lonke njengoba abantu babemthintile ngokuthi ukholwa wabo ukuba bamkholwe kanjalo njalo. Futhi wayene amandla ayesukile kuye futhi wayekhathele. Ngakho wabuyela emuva kwingemuva lomkhumbi eselala phansi esicamelweni. Umbhalo uyasitshela ukuba akathi ukuphumula kancane ngenkathi umkhumbi uwela ulwandle, uwela ulwandle lwaseGalile, ithuba lokuphumula okuncane. Abafundi bakhe bacosha izigwedlo base bephakamisa oseyili futhi nje amatilosi ayekwenza wona yilowo owawo amaningi awo umsebenzi wawo ayengabadobi lapho olwandle futhi ayazi ukuthi zilawulwa kanjani lezi zikebhe. Futhi ayesemuva emsebenzini wawo nje enesikhathi esikhulu sokujabula, isikhathi sejubhili mhlampe ekhuluma ngezinto ezazenzeke ngalolo suku. Niyazi kunokuthize ngakho ukuthi nxa sibona inkosi yethu Jesu enza izinto futhi akwazi ukwazi ukuthi nguye ukuthi akukho lutho olunye olungakwenza kodwa nguye, sivele nje sinxa sibuthana ndawonye, sivele nje wonke umuntu ufuna ukufakaza, wonke umuntu ufuna ukusho okuthize futhi bafuna ukukhuluma ngakho. Ungaba nayo ivuselelo ebandleni lakho, umelusi angakhuluma umlayezo omangalisayo noma umvangeli, kumbe noma ungaba ubani, noma ungabona into ethize yenzeka noma into ethize kumakhelwane omunye waphiliswa, omakhelwane bahlangana ndawonye bakhulume ngakho. Kumangalisa kanjani nje ubukhona na ubuyokubona bekuyinto egamile. Kunokuthize ngoNkulunkulu ukuphumisa inhliziyo yomuntu okwedlula noma yini enye into eyenzekayo. Kukhona kuyizehlakalo ezingalibaleki nje uma sifika sichumane neNkosi Jesu bese sibona izinto azenzayo zinkulu kakhulu futhi ziyamangalisa izindlela zakhe. Manje sithola ukuthi babethokoza ngemisebenzi eyayikade yenziwe emvuselelweni yalolo suku, futhi mhlampe ngingasifanisa thina kulobu suku ngendlela efanayo. Manje sisanda kuzibonela nje enye yezimvuselelo ezinkulu kunazo zonke. Ngiyakholwa izwe elike layibona kulena edlule eyishumi iminyaka eyishumi nanhlanu. Kade kuyivuselelo hhayi nje njengezinsuku zikaBilly Sunday noma izinsuku zemvuselelo yaseWales noma izinsuku zemvuselelo kaWesley noma imvuselelo kaMoody noma imvuselelo kaBilly Sunday. Bekuludaba olushanela emhlabeni umhlaba jikelele. Izinkonzo ezinkulu zokuphilisa nemililo emikhulu yezivuselelo ushise okwangempela onke amagquma akhona ezweni. Kubo lobusuku le ngale emazweni aseAfrika kwehlele eShayina naseJapani, leli vangeli liyashunyayelwa nabantu bayaphiliswa ngawo lo mzuzu ukujikeleza nokujikeleza umhlaba. Bekungenye yezimvuselelo ezinkulu kunazo zonke ngoba ngiyakholwa ingenye yezimvuselelo zokugcina lo mhlaba ozozibona imvuselelo yeshanela umhlaba. Kodwa manje eminyakeni embalo edlule yehlile, anisayiqapheli intshisekelo kubantu eyayivame ukuba khona. Ngiyakhumbula ngokuba nenhlanhla ngomoya ongcwele uhola kakhulu leyo mvuselelo eyaqalayo ngenkathi leyo ngelosi yenkosi ibonakala emfuleni yase isho lokho cishe eminyakeni eminingi edlule. Nokukubona kwenzeka futhi uyibone ivuthisa izinhliziyo zabefundisi indawo zonke kwaqhuma izimvuselelo. Ngani wawungavele nje uhambe ungene endlini nabantu bavele nje kalula basukume baphume ezinhlakeni zabo zemibhede nezinhlaka futhi basuke bahambe bephilisiwe. Wawungadingi ngisho nokuba uze usho izwi elilodwa nje ukuba lapho kuthathe lokho kuphela. Ngiyakhumbula ngobunye ubusuku eVandalia eIllinois ngahamba ngangena emhlanganweni futhi yayingakedluli imizuzu engaphezu kwemihlanu futhi kwakungasekho muntu obuthakathaka ngasendaweni nomaphi. Izihlalo ezinamasondo zafuqelwa phandle futhi zanqwatshelwa. Impuputhe yayibona nesithulu nesimungulu bekhuluma futhi nje kalula umoya wenkosi wawukhona futhi nje yavele nje yaliphilisa lonke iqembu labo. Manje lokho kungalengathi ungenza okuthize uma kwenzeka imvuselelo kodwa badedela lowo mlilo wemvuselelo walotha khona-ke kungalukhuni abantu basengamakristu kodwa bavuselelwe kulowo moya leso simo esenza okuthize ufana nasesithandweni nje esitolo somkhandi wezinsimbi ufanele uyishisise insimbi ngaphambi kokuba uyoyicangatha esikhandweni uma ungakwenzi awusoze wayiqondisa futhi kuthatha lokho ukuba nemvuselelo ngumuntu wonke ephansi kokushisa kukamoya ongcwele owehlise amandla kankulunkulu nemvuselelo inyakaza khona-ke kulo mhlangano womkhuleko oqhubekayo imini nobusuku yonke imizuzu ndawo zonke ngani abantu babengasuki ngisho nasezinkundleni ngiyakhumbula eJonesboro e-Arkansas ngenkathi kuqala ngiqala eyami ngomhlangano wami wesithathu kuqala eSt. Louis bese-ke kuba seConning bese-ke kuba sezansi eJonesboro iphepha labalula abantu abayizinkulungwane ezingamashumi amabili nesishiyagalombili emhlanganweni amamayela angamashumi amabili noma amashumi amathathu ukusuka edolobheni kwakungamathende nje emisiwe wawungeke uyithole indlu yaseplazini ukuhlala kuyo idolobha elincane lasejonesboro nabantu bevela emamayeleni bephethe iziketekete behamba ngezinyawo bedabula emenweni babambe ibhasi bese beza ngathi laphandle hlane ngokunye ukudlwa ngikhuleka ngaphambi kokuba kuqale inkonzo ngase ngibona izintombi ziza zigodle izicathulo zazo namasokisi amade kwase kuthi-ke ngaphambi kokuba zehlele lapho zime futhi zithintithe uthule ezinyaweni zazo bese zifake amasokisi azo amade nezicathulo bese ziyongena emhlanganweni ngase ngizibona zibeka abantwana bazo abagulayo phansi kwamatraki amadala kakotini futhi zihlale lapho imini nobusuku zimbozwe ngamaphepha noseyili phezu kwabo ngenkathi line isiphepho sivunguza singashiyi indawo yaso zilindele nje ukungena ngaphakathi endlini yilapho impumputhe yayibona khona isithulu sasizwa nenkonzo kulobusuku ingamamayela angamakhulu ngaphambili le kwalokho kodwa imililo yemvuselelo usuluthile sibona abantu behamba benyukela lapho futhi bathi khomba ngomunwe wakho nje bese uthi awu uyakholwa mfowethu na yilokho kuphela wayesephumile futhi esehambile yilokho kuphela okwakudinga ukwenziwa bakholwa imvuselelo yayinyakaza manje labafundi babekubonile lokho futhi ngendlela yobumfunda makhwela babephila injabulo ngenkathi uJesu esaphumule ngalokho ababekubonile kwenziwa ngalolo suku futhi ngicabanga ukuthi imvuselelo yenza into enjengaleyo ukuthi manje siphila nje esikhathini esithulayo ngenkathi esaphumule mhlawumbe phakathi kwemihlangano noma imvuselelo nokufika kwakhe futhi siyajabula ngezinto esizibonile ezansi ngesikhathi sale mvuselelo imisebenzi emikhulu nemangalisayo akunandaba ukuthi izwe lithini sisalokhu sikubonile kwenziwa kuyinkulumombiko kungamaqiniso kwenziwa bangahle kuba bathatha ithuba ngenkathi oseyili wawusahamba kahle impela ukukhuluma ngaye ngezenzo zakhe ngezisho zakhe ngobumesiya bakhe abaningi babo bangahle kuba balaba abafundi bangahle kuba bakhuluma ngalokho ababekubonile kwenziwa okunye kuya kokunye njengoba senza nje ngesikhathi semvuselelo eShreveport ngesikhathi semvuselelo kwelinye idolobha elithile sizokhuluma ngakho manje yileyo ndlela ababenza ngayo mhlawumbe kwakungusimoni njengoba sikhulume ngakho izolo ebusuku ethi awu ngenkathi u-Andrea engitshela ngaye ngathi ukuba mancikancika kancanyana kodwa ngenkathi engitshela ukuthi ngangingubani nokuthi ubaba wami wayengubani lokho kwakhipha konke ukuqagela kimi ngakukholwa-ke ngahle ukuba uFiliphu wayeshilo abanye bomunye kungahle ukuba kwakungu-Andrea owashoyo sixoxe ngenenekazi emthonjeni izolo ebusuku ngahle ukuba babekade bekhuluma ngalo ngenkathi besho into enjengale. Bazalwane, niyazi ngenkathi kuyisikhathi sami esiqakile ngenkathi ngisahamba ukuyofuna ukudla, futhi siyabuya, futhi sasimi ngaphandle kwezihlahla, futhi sambona ekhuluma kulona wesifazane onegama elibi. Sacabanga ezinhliziyweni zethu, uma-ke abanye babapristi bengakhuphuka futhi babone lokhu inkosi yethu ikhuluma kwesifazane walobo bungako besimilo, bangathini ngaye na? Bese-ke siyakhumbula ukuthi sazi kanjani thina esasinokumethemba ukuthi kwakungokwenhloso ethize ukuthi wayekhuluma kuye. Bese kuthi-ke ngenkathi emtshela hamba ulande indoda yakho uze lapha, wayesethi anginandoda. Zaxhuma kanjani izinhliziyo zethu ngoba sacabanga ukuthi kukanye kunokwehluleka. UJesu wayetshela owesifazane ayenaye akahambe alande indoda yakhe kanti wayengenandoda. Ngiyakukhumbula ukubuka esasinakho ebusweni bomunye nomunye lapho simangala, ucabanga ukuthi konke ukwethemba esasinakho kuye futhi lapha laqathazwa masinyane na. Sesiyathola-ke masinya wakhuluma kwezwakala, wayesethi ukhuluma iqiniso ukuba ubunamadoda ayisihlali naleyo nayo manje ayisiye yakho. Manje-ke ngenkathi emqonda njengomesiya, umesiya kaNkulunkulu, futhi washo lapho ukuthi siyazi ukuthi umesiya uyeza, wena ufanele ukuba ngumprofethi ngokuba siyazi nxa umesiya efika uzokwenza lokhu. Nobufakazi kulowo muzi, lobo bufakazi bowesifazane baba nokuthela kubantu bomuzi. Manje-ke kufanele ukuthi kwakunguJohane omncane owathi, niyazi ngizonitshela ukuthi yini eyenza kube yikho ngempela kimi. Lolo suku ngenkathi ehlephula isinkwa, manje sasilambe sonke, futhi wayephumile wayongena ehlane, futhi asikwazanga ukumthola, futhi sahlangana naye lapho, futhi zonke izicuku zafika zazungeza, futhi into yokuqala niyazi simthola ethi bathumelene emzini ukuyothenga ukudla, futhi wasitshela ukuba sibaphi ukudla ke, futhi wathola lawo mabhisikidi amahlanu nezinhlanzi ezincane ezimbili, wayesehlephula lezo sinkwa. Futhi ngaqaphela isandla sakhe ngenkathi esebuyela komunye uphisi wesinkwa, lelo bhisikidi laphinde lakhula futhi. Kwase kuthi-ke ngenkathi ebuyela emumva alibeke epleyitini, wayesebuyela emumva leyo nhlanzi yabuyela yakhula futhi. Hhayi kuphela inhlanzi ejwayelekile, kodwa kwakuyinhlanzi ephekiwe, niyabo, isivele yabuye yakhula futhi. Sikoluni lwesakhi i-atomu aludodelayo, bazalwane, inhlanzi ephekiwe, isinkwa esiphekiwe sakwedlula ukumila, futhi sasazi ukuthi wayengumdali, kodwa lapha wenza okudaliweyo kwenhlanzi esivele iphekiwe nesinkwa esiphekiwe. UJohane kufanele ukuthi washo into enjengale, wathi, niyazi ngenkathi ngisengumfana sasathe zansi ngaseJerikho, ngiyakhumbula umama wami ongumJuda wayevamise ukungithunduzela ukuba ngilale ntambama, ngithathe isihlwathi sami santambama, ngangivame ukumbheka emehlweni akhe bese engixoxela izindaba zeBhayibheli. Futhi niyazi leyo yinto enhle kunoma imuphi umama ukuba ayenze kumntanakhe. Khulisa umntwana ngendlela ayofanele ayihambe, kungangcono kunokuvula ithelevishini bese nibukela ezinye zalezi lapha izinto eqhubeka kwithelevishini. Kungangcono uma umfundela indaba yeBhayibheli ngoba kuhlaba umxhwele ingqondo yakhe encane. Manje wathi wayevame owesifazane, wayevame ukungixoxela ngendaba yowesifazane waseShunemi emukela umfana wakhe ebuye ephila ngomprofethi u-Elijah. Ngakuthanda lo. Manje-ke wayevame ukungixoxela ngabantu bakithi bephuma eGibhete, futhi sasisemfuleni iJordani ngo. Futhi wayekhomba ngaphesheya komfula bese ethi, Johane, bakha amakhempu ngaphesheya nje, futhi babeyiminyaka engamashumi amane kulelo hlane, noNkulunkulu wabondla ngemana, izingubo zabo azizange ziguge, noNkulunkulu wabapha isinkwa futhi fresh njalo ekuseni. futhi yayinjani eyamencane inhliziyo yobuntwana. Ngangivame ukuthi mama, ngabe uNkulunkulu unenqwaba yo-aveni abakhulu phezulu lapho ezibhakabhakeni, futhi ubhaka sonke lesi sinkwa bese emisa ngomumo izingelosi zakhe kuba zehlise isinkwa sasekuseni, bese eseneka ekhabo. Wayesethi, Johane, usemncane kakhulu ukuqonda. Uyabo uNkulunkulu akanabo o-aveni esibhakabhakeni, akabadingi o-aveni, ithina esidingeka sibe no-aveni. Kodwa uNkulunkulu akawudingi ngoba ungumdali. Niyabo, uyakhuluma nje nesinkwa sendlaleka ungumdali. Futhi bazalwane, ngenkathi ngimi lapho namhlanje futhi ngambhekisisa ethatha lo phisi wesinkwa futhi wawudabula lowo, futhi ngenkathi esebuyela emuva komunye uphisi udalekile, ngazile ukuthi besingalandeli umprofethi wamanga. Lowo kwakungumdali qobo lwakhe kumuntu. Futhi manje ke bangahle ukuba baxoxa ngesimo sabanye babantu, abanye bakholwa abanye abakholwanga, bese kuba ke isimo sakhe ngakubantu. Manje niyazi uKristu sebushintshe kakhulu impela ngalezi nsuku zokugcina. Manje usufanele umtotose umuntu, ubethembise yonke inqwaba, ubaphe yonke inqwaba ukubenza bakholwe beze esontweni, futhi ubethembise ukuthi bazoba nabajwayelana nabo abangcono nayo yonke into. Lobo akusiba umKristu. UbuKristu abutotoswa, ubuKristu bumigoqigoqi kunjalo. UbuKristu abusiswe isithombo esikhulela engajaneni evundisiwe. Isithombo esikhulela engajaneni evundisiwe siyisithombo esibhasteliwe, ikakhulukazi ufanele usifuthe ngaso sonke isikhathi, uqoshe izilwanyakazane kuso. Lokho kungenxa yobuthakathaka baso, futhi yileyo ndlela ozofanele uyenze inqwaba yamaKristu, uthi ukuwafutha ngenqwaba yezithembiso. Nina aniwudingi isithombo sangoqobo ngempela, asidingi kufuthwa. Izilukazana azihlali kuso. Kufana nje namhlanje ukuthi umuntu uzama ukuthatha izinto futhi aziphendukezele. UNkulunkulu ekuqaleni wathi yonke imbewu mayiveze inhlobo yayo. Bengifunda kwiphephabhuku iReader's Digest lapho abathatha esikubiza ngombila obhasteliwe, futhi wenza isikhwebu esihle kakhulu impela, isikhwebu esihle esikhulukazi kodwa asisizi, akukho lutho kuso. Futhi benza utamatisi ongcono, awunambitheki ngisho nanjengotamatisi. Futhi benza banenkukhu manje engenawo ngisho namaphiko okubhastelisa. Niyabo, futhi manje khumbulani, ungahle ukuba ube nombila opasteliwe kodwa ungeke kubuye uyitshale leyo mbewu, ingeke iphinde vele iyofa ngayona, ayinakuphila kuyo, ufanele uyipastelise njalo, ingeke iyo lokhu yanda. Lokho kukhombisa inguqunguquko ngokwemibono yabantu, kuliphutha. Ungathatha ihashi lensikazi nembongolo eyinkunzi bese uzizalanisa bese uthola umnyuzi, kodwa umnyuzi ungeke ubuye uzizale futhi, kuphelile. Yilokho kuphela, kuphelile. Futhi bathi manje ukuthi kweminye eminyaka engamashumi amabili uma bengabavimbeli laba bantu ekudleni lezi zinto eziwukudla okubhasteliwe njengokombila nokolo nezinto abazibhastelayo, ukuthi kushintsha ukuma komzimba wabesifazane, bangeke bakwazi ukuba nezingane eminyakeni engamashumi amabili kusukela manje, kubulala isizukulwane, akuna zinto kukho. Indoda ayenziwe njengoba ayevame ukuba njalo. Bukani indoda namhlanje, ngani wona ayevame ukuthi emidlalweni yebhola ayenendluzula, manje asefanele afake izigqoko zokuzivikela, abulala idazini njalo ngonyaka, eshaya emakhanda awo nje ngempangele, ifa khona manje ukulwa nayo yonke into. Indoda yenziwe ngesiqheke senkuntunkuntu, futhi ngenxa yezinto ezibhasteliwe, futhi konke wonke umgudu wokuphila kwethu, wonke umnotho wethu. na loko kupastela sekungele ebandleni futhi esikhundleni sokuba nesikhetshane sangempela esimahlikihliki samakholwa ebhayibheli akupastele ngamahlelo futhi afanele ukuba athi nginalokhu nginalokho ngingowalokhu ngingowalokho ukupastela lento ingeke yaziveza futhi idinga incwadi yezenzo futhi kodwa indlela kuphela oyokwenza ngayo ngokubuyela ebhayibhelini futhi udede kwezinye zale nkolo epasteliwe ukupastela bafanele batotoswe akukho kukholwa nje isikhejane sokuziphaqula ukuziphaqula ngophawuda nje okwenziwe sasitabane kutotoselwe kukho ngithi ungumKristu na ngiyiMethodist ungumKristu na ngiyiPresbyterian ngiyiPentecostal lokho akusho lokho kuNkulunkulu ungumKristu ngoba uzalwe emoyeni kaKristu nezwi kaNkulunkulu liphila kuwe Niyazi ngithela njalo ngilijabulela ihashi elibasteliyo niyazi linengondo ungalifundisa izinto ulenzele izinto futhi liyofunda kodwa thatha umnyuzi omdala akukho ongawenzela khona uyimbongolo nje endala enkulu enezindebe ezinde uhlala lapho futhi ubungakhuluma kuwo uyomisa izindebe zawo futhi niyabo lokho upastelwe nje ukukhumbuzana inqwaba yale ebizwa kanjalo ngokuthi amaKristu ukupastela inkolo yembongolo ubatshela ukuthi uJesu Kristu nguyena izolo namuhla naphakade uthi angikukholwa niyabo futhi ngakho ungeke neze wamfundisa lutho ungamfundisa kanjani akasekho empeleni ibandla lami likukholwa ngalendlela elami likukholwa ngaleyo ndlela kodwa izwi likaNkulunkulu lithi nguyena izolo namuhla phakathi angimthandi umKristu obasteliwe ngithanda ihashi lohlobo liyazi ukuthi kwakungubani ubaba walo wayengubani umama walo kwakungubani umkhulu nogogo walo lizazi zonke izizukulwane kusukela emuva le kwenza njalo umKristu wohlobo uyazi ukuthi ubani ubaba wakhe uvela kuNkulunkulu uyizwi kaNkulunkulu unguye njengoba wayelokhu enjalo ungumkhiqizo owuhlobo lwangempela likaNkulunkulu izwi kaNkulunkulu likuye uJesu Kristu ezibonakalisa isikhetshane sabangakholwa uJesu wayefuna ukuthuntutha isikhetshane esizindlamakazi ngolunye usuku wayenabaningi kakhulu abamlandelayo wayenabafundi bakhe manje-ke wayenamashumi ayisikhombisa inhlangano yabefundisi manje-ke wayenebandla ngezinkulungwane Wabeke esenza lesi statement wathi uma ningadli igazi nidle inyama yendodana yomuntu futhi niphuze igazi layo aninakuphila kini Manje nicabanga ukuthi udokotela wezemithi wayengathini ehlezi ngaphandle ebandleni na ucabanga ukuthi indoda ecabanga ngokusile yayingathini esikubize ngokucabanga okusile na akazange achaze wayengadingeki ukuchaza Ngani dokotela wayezothi suka kulowo mfo uyahlanya sizoba izindla abantu siphuza igazi lomuntu sidla inyama yakhe na Futhi ibandla sengathi ngiyabona umpriesti wathi yithi lesisikhathi naku lapho esingena khona siphuma siyahamba asisoze sisathamela omunye wemihlangano basuka bahamba manje ke abasusa bonke kuye wayesejika ke wayesethi kwabangamashumi ayisikhombisa wathi niyothilinqani bona indodana yomuntu yenyukela ezulwini lapho evela khona no Manje lawo mashumi ayisikhombisa athi indodana yomuntu yenyukele lapho evela khona ngani yayikade inathi kuwo impela umkhombe lapho eyazalelwa khona siyamazi mama wayo sizibonile izingubo imbeleko eyayisongwe ngayo yazalelwa ezansi lapho eBethlehem laseJudea yakhuliswa ngapha eNazaretha nampo abafowabo odadewabo nabo bonke bakanye nathi Yasithikele ndodana yenyukana manje akachazanga wavele nje wakusho manje babengenaki ukuchaza babengenaki ukulungisa engondweni yabo awu bathi nakho lapho esingena khona ngakho baphuma ngabo ababe ngakumela basenamaqembu afanayo kunjalo sisenawo Siyakaphela wayesephenduka khumbulani nayo bafundi babengenaki ukuchaza lokho nabo kodwa babenokukholwa manje ke uJesu waphenduka wayesebuka abayishumi nambili wayesethi nizohamba nani na wasekuthike uPetro wenza lawo magama aqhamile Nkosi siyoyapi na ngokuba siqiniseke ngokugcwele siyazi ukuthi wena unezwi lokuphila futhi wena wedwa nabo babe ngenakukhaza ukuthi babe zoyidla kanjani inyama yakhe futhi baphuza igazi lakhe babe ngenakuqonda ukuthi wayezingwenyukela kanjani lapho ehla evela khona kanti wayezalelwe eBethlehem abakwazanga kodwa nyabo ukukholwa akwazi kwehluleka ukuqinise kwehame uhlala lapho akunandaba ukuthi noma yini yathini wahlala lapho babe miselwe kulokhu ukuphila futhi uyi bahlala lapho manje lezo zinhlobo ezehlukene abanye bakholwa abanye bathi umuntu akaza khulume kanje abanye abakholwanga futhi bathi oh lokho singahle sikuxoxe lokho abanye bathi umuntu akaza khulume njengalo muntu kunento exakile ngaye akushoyo uyakwazi ukukwesekela awu bakusho lokho niyazi bathi akakhulumi njengomphristi akakhulumi njengorabi ngoba akushoyo uNkulunkulu uyakwaseka uyaqinisekisa akusho oh hey cishe kwakungujohane osemncane ngaleyo nkathi wathi ucabangeni sinaye unathi khona manje ufanele ukuthi kwakungukududuzeka ukuphepha kunjepho ukuphepha okunjepho obekufanele kube yikho kithi ngesithiyo senkolo ukujikeleza nokujikeleza umhlaba futhi ngibone zonke izinhlobo zezinkolo zonkulunkulu abanabo onkulunkulu babahedeni abakaMuhammad uBuddha namaSikh amaJain oh nabanye nonkulunkulu babahedeni bamadoda esizwe kodwa bonke akukho namunye wabo oqinisile kodwa uKristu bonke abatambi babo bafile futhi banethuna lapho ambelwa khona Kodwa uKristu ibona kuphela ukuqinisile ngoba umntambi wethu wafa wembelwa kodwa wabuyavuka futhi ngafazisa ukuthi uyaphila ethiyeni kaMuhammad iminyaka ezikulungwane ezimbili edlula kishe kade kuyihashi elimhlophe lishintsha abaqaphi njalo emahoreni angaka kulindelwe uMuhammad ukuba avuke kwabafileyo bese gibela ehle nezwe futhi alinqobe Kodwa uJesu usevele uvukile kwefuleyo sekuminyaka ezinkulungwane ezimbili futhi unathi lobusuku bese kuthi ke uma sibona ubumnyama futhi sibone ukuphela kwesikhathi indlela kuyiyo manje wenyukele emahoreni esiphila kuwo sisahamba ngomkhumbi olwandle olukhulu lokuphila oluzothile lapho izilwandle ezinesiphepho nomkhumbi ungaphahlazeka khona noma inini lamalambu amancane angashayeka kanjalo noma singahle singaphumi kulendlu kulobusuku namunye wethu asazi ukuthi sikhathi sini ukufa okuza ngaso futhi ukuthi zwela ukuphepha okunjepho okufanele ukuthi kwakuyikho kulabo bafundi ukwazi yena impela umdali owayekade ezikhombe yena impela ukuthi uyilowo muntu wayehamba ngomkhumbi olwandle olukhulu nabo futhi umcabango obusiswe kanjepho ithembe libusiswe kanjepho isiqiniseke sinjepho kuleli hola elimnyama ekupheleni komlando wezwe ukwazi ukuthi umdali uhamba ngomkhumbi olwandle olukhulu lokuphila oluzothile nathi sihlanganiswe ngi amabhomu noma yini engafika mabagibele bakhumise basakaze noma yini abafuna ukuyenza akwenzi mehluko kimi ngihamba ngomkhumbi nomdali ukuphepha kunjepho sisahamba ngomkhumbi emanzini amaningi manje besakhuluma bekhuluma ngaye mayelana nokuthi izinto zini ezinkulu ayezenzile emva kokuzitika ngemvuselelo uJesu mhlambe wayephumule njengoba enjalo ngasho phakathi kwezimvuselelo Futhi si mabekade bekhonjwe ngokucacile ukuthi wayengubani abantu bazi ukuthi wayengubani nalabo ayebaphuphuthekisa Kodwa labo ababeno kubambelela embhalweni ngoba babazi ukuthi umbhalo izwi likaNkulunkulu linikeziwe inqwaba esizukulwaneni ngasinye Nalezo sithembiso salonyaka sizofanele sigcwaliseke futhi wagcwalisa khona impela okwakufanele kwenziwe ngesikhathi sika Mesiya wahlangabezana nazo zonke izidingakalo khona ke si waqinisekiswa ukuthi wayengumuntu kodwa niyabo wayejwayeleke kakhulu wayengagqokisile okumpriesti wayenakho khabo hayi imfundo njengalokho ebesingakubiza ngemfundo asinakho ukuqoshwe phansi ngaye eya engisho nasesikoleni kodwa kwakukhona ukuthize ngaye okwakwehlukile Wayese bamema de lapho babe ngaqondi wathi solani imibhalo ngokuba kuyo lithi nokuphila okuphakade naleyo iyona nto efakaza ngami iyangitshela ukuthi ngingubani futhi manje ekhumbulani babekade bonke benalokhu enhliziyweni yabo futhi wayecabanga lezi zinto futhi besahamba ngumkhumbi ngasolwandle ukuthi babefana kanjani nabantwana inqobo nje uma wayesemkhunjini nabo manje mngani bekufanele wenzeni lokho kithi uJesu Kristu ofanayo okonjiweyo umdalo ofanayo uNkulunkulu ofanayo unathi lo busuku ukuphepha okunje okunjepho ukuzwa okunjepho ukwazi ukuthi ubukhona bakhe bulapha manje siyathola ngo ngenkathi babe nalesi sikhathi esikhulu khona manjalo kwavuka inkathazo umkhumbi wangangazela oseyili baphephuka amanzi agcwala isikephe wonke amathemba okusinda lalingasekho manje awuqakile yini njengoba kunjalo nje manje njengoba siza sehlela ekugcineni manje awuqakile na singakhuluma ngokuthi mkhulu kangaka singasho ukuthi mkhulu kangaka ebandleni lethu uma sifakaza sitshela izisebenzi zethu abaqashi ukuthi mkhulu kangaka sitshela abantu emgwaqeni ukuthi mkhulu kangaka futhi uma kugadla inkathazo siba sengxakini niyabo sivele nje niyabo izinto esimbone ezenza izinto esaziyo ukuthi uyazenza bese nje ededela ukugula okuncane neminkathazo encane igadla ekhaya bengisisani ukuthi kwenzekani konke kuhambe kwaba izicucu onke amathemba lisekho nakuba babembonile enza izinto eziningi kakhulu zonke ziyakhohlwakala nxa kugadla inkathazo njengamanje siyibonile emvuselelo enkulu sinomlando wezinye izimvuselelo ezinkulu sinobukhona bakhe siyazazi lezi zinto futhi ngezinye izikhathi inkathazo iyangena esingena kuyelapha isibonelo njengamanje sinenkathazo emabandleni ethu manje sinezinkathazo zamahlelo izimpikiswano emabandleni ethu asazi ukuthi kuzokwenzekani sibona into enkulu ibumbeka lapho sonke thina makholwa eBhayibhelini sibona into ezokwenzeka akukho umuntu ongakwazi lokho futhi onke amabandla azongeniswa kulowo mkhandlu amabandla enkolo yobuKristu manje ke uma wenza lokho uyahlekelwa amalungelo akho amakhulu okufundisa kobuvangeli beBhayibheli namaPentecostal azwelana nakho angena ngokukho njengengulube iya ekuhlatshweni kwayo kunjalo khandli wenkolo yobuKristu abaholi abaningi abakhulu bePentecostal bavumelana nakho ngiyanitshela ningalokuthi nelulele intamo yenu entweni enjengaleyo yilokho impela iBhayibheli elathi kuyofezeka naso isilo nophawu futhi ngokuphelele yonke into ibekwe ngokuhlelekile ngqo futhi sibona lokhu futhi siyamangala ukuthi uzoba yini umphumela wakho kwangena inkathazo futhi bakhohlwa ukuthi yena lo ababekhuluma ngaye yena impela umdali wayesesikebheni nabo manje uthi uma bengingacabanga lokho awu khumbulani sisalokhu sinaye ngoba uyizi njalo kuJohane okuqala lokuqala njengoba sikhulumile izolo ebusuku wayeyizi lezi laba yinyama futhi lakha phakathi kwethu futhi sisalokhu sinalo izwi lakhe elisikondisa emicabangweni yakhe nokwenza kwakhe kwalolu suku niyabo hayi imicabango uMose ayenayo ngosuku lwakhe hayi imicabango yabafundi hayi imicabango kaLuther noma uWesley noma unyaka wamaPentecostal noma emuphi walabo sineBhayibheli lapha elisitshela ngokuzokwenzeka manje niyabo sibona imvuselelo yamaPentecostal eBhayibhelini luthela nayo yonke leyo minyaka yebandla sayibona kodwa sinombhalo futhi lapha ositshela ukuthi kuzoba njani manje nalowo uNkulunkulu uNkulunkulu ehumusha izwi lakhe yena lalonyaka esiphila kuwo ungumhumushi wakhe yena futhi nokho sithola ukuxakeka ningaxakeki abafundi bakhe ngezinye izikhathi bangena ezinkathazweni zangokomzimba abangenakuze lapha njengokugula nje umdlavuza nokunjalo odokotela abangeke abazi ukuthi bazokwenza njani ngakho thina njengabo siyakhohlwa ukuthi ubani osemkhunjeni babe fanele bazi ukuthi wayazi izinto zonke, wayazi ukuthi sizokwenzeka, wayazi izinto zonke, ngakho wayazi ukuthi lokhu kwakuzokwenzeka, kuzokwenzeka kubo. Wayekudedelelani kwenzeke na? Ngenkathi engena kulowo mkhumbi, wayazi ukuthi lokho kwakuzokwenzeka. Uyazi ukuthi sadingeka sidibane nalesi simo, futhi usitshele ngaphambili lapha eBhayibhelini ukuthi kuyoba ngaleyo ndlela. Manje wayenzani na? Ehlola ukukholwa kwabo. Kungani adedele omuhle omncane owesifazane obukeka engumama ahlale esihlalweni esinamasondo kanjalo na? Kungani adedele abafu abasha abahle lapha, lezi insizwa ezihlezi lapha kulezi zihlalo ezinamasondo amanenekazi kanjalo njalo na? Kungani ekwenza na? Futhi noma kunjalo bangahle babe ngabakhubazekile bephila impilo ejwayelekile nje, kodwa kungahle kube nabanye abahlezi lapha abaphethwe inhliziyo. Futhi uma uNkulunkulu engakuphilisi, ungahle ube usufile ngaphambi kwasekuseni kunjalo. Wayazi ukuthi kwakuzokwenzeka, mhlawumbe kwenzelwa ukunikeza ukukholwa kwethu ukuhlolwa, yingakho kwenzelwa bona. Washo njalo, niyabo, iyafana manje. Wayesekufakazisile ukuthi wayengubani ngamazwi nezibonakaliso ayezifakazisile phakathi kwabo ukuthi wayengoqinisekisiwe uMesiya ogcotshiwe owayezoza. Futhi ufakazisile phakathi kwethu ngombhaphathizo kamoya ongcwele nokubuya kwezinto azethembisa ngalolu suku ukuthi wayezozenza. Ufakazisile ukuthi lapha uyafakazisa ukuthi nguyena izolo namuhla naphakade. Futhi niyabona ukuthi singangena kalula kanjani engxakini kunoma yiphi into encane na? Asifanele neze sikudedele kwenzeke kuqhabo. Wathi uma ngingenzi imisebenzi elotshwe ngami khona-ke ningangikholwa. Futhi uma ibandla, uma umoya ongcwele namhlanje ungenzi izinto owawufanele uzenze zaleli hora, khona-ke ningawukholwa umlayezo. Ninelungelo lokungawukholwa, kodwa wethembisa ukuthi lezi zinto azenzayo khona manje ziyobe zenzeka ngazo lesi sikhathi. Ngakho bekufanele kusenze sizizwe siphephe kakhulu. Sithi nganyukela emhlanganweni umoya ongcwele omkhulu ngiyaqonda uphezulu lapho wembula izifihlo ezizinhliziyo zabantu. Yilokho impela athi wayezokwenza lapho eyawembulwa ngezinsuku zokugcina uJesu Kristu washo qobo lwakhe ukuthi yilokho impela ayezokwenza. Wayesethi izwe liyoba sesimweni njengoba lalinjalo ngezinsuku zaseSodoma, yilapho-ke nje elikhona manje. Wathi amabandla ayohlukaniswa njengoba ayenjalo nje ngaleyo nkathi. Uloti osivivi ezansi eBhabhiloni noma ezansi eSodoma nabaseSodoma, wathi Abrahama okhethiweyo, iqembu elibizelwe ngaphandle, wayesethumela isithunywa eqenjini elikhethiweyo, wayesethumela izithunywa ezimbili ezansi kubo zimele ngamunye. Futhi yilokho nje akwenzile, ngisho nakulo lonke igama, konke okwenza, wonke umnyakazo, yonke into nje ingophelele, zonke izibonakaliso, konke ukubonakalisa kufanana nje nse, wathi kuyokwenzeka. Manje sesabani na? Ezani lezi zinto ezikithi na? Kuyazivivinya ukubona ukuthi sizokwenzani ngakho. Qaphelani. Wabatshela wathi, manje uma ningenakungikholwa, kholwani imisebenzi engiyenzayo, iyafakaza ukuthi ngingubani. Babefanele bakwazi, kodwa abazange. WayenguNkulunkulu owadala umdali wemimoya evunguzayo nolwandle. Uma akwazi ukudala imimoya evunguzayo nolwandle, wayengeke yini ayenze kakhulu ilalele izwi lakhe na? Uma adala yonke into, angeke yini enza yonke into ilalele na?
Let us remember also he created our bodies.
Asikhumbule futhi wadala imizimba yethu. Izofanele nayo ilalele izwi lakhe. Awu wena uthi uma nje bengingaba nesiqiniseko salokho, awu siqinisekile ngakho, ulapha ukukufakazisa ukuthi kunjalo, izofanele ikulalele. Kubulani une uma silele kungasekho lutho kuphela isipunu esigcwele somlotha, wethembisa ukuvusa leyo milotha, wethembisa ukuvusa umzimba, uzofanele umlalele. futhi lokho kungenkathi sifa siphumule ngokuqiniseka ukuthi siyovuswa ngoba wethembisa ukuthi uyokwenza nethembiso sakhe siyizwi lakhe futhi siyakholwa niyakholelwa ekuvukeni komzimba na impela uma ungakholelwa awusuye umkhristu ngakho siyakholwa ukuthi uyosivusa ngezinto zokugcina wethembisa ukukwenza futhi yini leyo na lelo yizwi lakhe yilapho esibekela khona yonke into esinayo ulelo zwi ngo bese kuthi ke uma sekufika esikhatini sokuthi sibona izwi khonjwa ukuba libe nathi khona ke sinjengabafundi kolunye udaba ngenkathi besolwandle futhi base bezocwila futhi kwelinye ithuba futhi bambonile uJesu eza ehamba phezulu kwamanzi futhi besaba bathi yisipoki yesabisa besaba ukuthi kwakuyithonga futhi bakhala ngowesaba into kuphela eyayingabasiza babesaba.
So is it today.
Amen.
The very futhi kunjalo namhlanje yona impela into kuphela engasiza abantu bayesaba wathi ningesabi
yimina uyakhuluma wawungazi kanjani ukuthi kwakunguye na ukhonjwa izwi lakhe yileyo ndlela akhombe ngayo okokuqala yileyo ndlela akhombe ngayo ngaso sonke isikhathi ngezwi lakhe aphelani emva kokuba laba abafundi bazithola khona ekupheleni kufanele ukuthi kwasa kwabanye babo ukuthi umdali wayesalokhu enabo ngithemba ukuthi kuyakwenza lokho kithi kulobu busuku ngokuba amaHebheru eshumi nantathu elesishiyagalombili athi nguyena. Base benzani-ke na bavuse uJesu hamba uvuse uJesu mvuse mbize enkundleni ubizwa kalula kabi. Babebonile babona izinto eziningi kakhulu uNkulunkulu ayezenzile namazwi emkinisekisa sibe njalo nathi futhi wayengelikhuni ukubizelwa eminyakazweni. Bamvusa basebethi awunaki nakuba sibhubha na nina nithi singaqiniseka kanjani ngalokhu na singakufakazisa na. UJohane weshumi nane eleshumi nambili uJesu wathi ukholwa yimi imisebenzi engiyenza mina nawe uyakuyenza kunjalo impela ukukholwa kwethu kuletha uKristu ebukhoneni bethu. Washo kuLuka isahluko seshumi nesikhombisa ngezinsuku lapho indoda nomuntu yembulwa yoba isikhathi njengeSodoma neGomora siyakubona lokho kwenzeka. Wathi ngaphambi kokuba leso sikhathi senzeke uMalakhi wesine ukuthi kuyoba nomlayezo ophumayo oyobuyisela abantu babuyele ekukholweni kwaseqaleni okwanikelwa abantu kwabakanye njalo uhlelo lukaNkulunkulu ukwenza lokho kuyobe sekuthi-ke ababi babe yimilotha nabalungileyo baphume bahambe phezu kwezinyawo zabo siyazibona zonke lezi zithenjisiwe.
He's waiting right now.
Ulindele wena khona manje wena nonke ukuba nimbize enkundleni nimbiza enkundla yilapho afuna ukuba khona abizwe enkundleni yomnyakazi kaphela uma umbize enkundleni ngakho manje ke besingathi asimvuse bese ke simbiza ukuba aqinise izwi lakhe nento athembisa ukuyenza indlela ayoba ngayo siyoyazi esambulweni sikaJesu Kristu ngezinsuku zokugcina siyoba njengoba kwakunjalo ngezinsuku zaseSodoma. Uyathembisa leso sambulo ebandleni lapho ezakwembulwa ngakho ungangabazi futhi wesabe nguyena izolo namuhla naphakade. Ngezo wesifazane ngesinye isikhathi ngenkathi ngikhuluma ngaye emkhulu kakhulu wathi yinye into engimelene nayo ngokufundisa kwakho mnumzane Branham ngathi awu ngiyabonga uma unento eyodwa kuphela ngathi ngethemba ukuthi uNkulunkulu uthola kuphela kungaleyo ndlela. Wayesethi awu ukhosa kakhulu ngoJesu ngathi ngathemba ukuthi yenato kuphela emelene nami ngase ngithi angikhoshi ngokwenele ngaye. Wathi oh yebo uyaqhosha wathi umenza onobuNkulunkulu kwakungowesifazane owayengakholwa ukuthi uJesu wayenobuNkulunkulu wayeyisayense yamaKristu. Wayesethi umenza onobuNkulunkulu umenza uNkulunkulu ngathi kuphakathi kokuthi uNkulunkulu noma umdukisi omkhulu kunabo bonke izwe elake lamazi. ngati wati awu ngingakufakazisa kuwe ngebhayibheli lakho ukuthi wayengesuye wayengumprofethi nje kuphela ngathi wayengumprofethi iqiniso kodwa wayengunkulunkulu futhi wathi wayengumuntu futhi wayengosazofa ngathi iqiniso lelo futhi wathi esendleleni ebheke ezansi ukuyovusa ulazaru ethuneni ujohane ongcwele isahloko seshumi nanye wathi ibhayibheli lathi ujesu wakhala ezinyembezi ngathi iqiniso lelo wathi awu lokho kufakazisa ukuthi wayengeke aba ngonobunkulunkulu futhi ekhala izinyembezi ngathi oh hey nenekazi ngabe yileyo impikiswano yakho na ngathi leyo ingengena amandla wathi ngathi qiniso wayengumuntu ngenkathi ekhala zinyembezi kodwa ngenkathi enyakazisa umzimba wakhe omncane wahosha amahlombe akhe amancane ahlehla wayesethi Lazaru phuma nomuntu owayesenezinsuku ezine efile futhi wayebola ethuneni wahamba ngezinyawo zakhe wabuye waphila lo wayengaphezu komuntu lo kwakunguNkulunkulu wayengumuntu phandle lapha kulesi sikepe ngalo busuku ngenkathi ephande olwandle lapho amademoni ezinkulungwane eziyishumi asolwandle efunga ukuthi ayezomminzisa leso sikepe esidadlana sasishukunyiswa njengesivimbo sebhodlela phandle lapho olwandle olunesiphepho wayengumuntu ekhathele elele kodwa ngenkathi bemvutha futhi bembiza enkundleni wabeka olunye unyawo phezu kwentambo kaseyili wayesebuka phezulu wayesethi thula uthi du nemimoya evunguzayo namagagasi kwamlalela lo wayengaphezu komuntu lo kwakunguNkulunkulu wayengumuntu ngenkathi ehla entabeni elambile ebuka esihlahleni ukuba athole angakudla wayengumuntu ngenkathi elambile kodwa ngenkathi esethathe amabhiskidi amahlanu nezinhlanzi ezimbili futhi waphe izinkulungwane ezinhlanu lo wayengaphezu komuntu lo kwakunguNkulunkulu ekulowo muntu wonke umuntu oke wafinyelela egumeni likaPhontisi bekungabantu abakukholwa lokho kunjalo izimbongi nabanye bakukholwa lokho ukuthi uNkulunkulu wayekuKristu enza kuba izwe libuyisane naye futhi manje uKristu usebandlene ebuyisela abantu uNkulunkulu wethembisa ukukwenza bekulotshiwe ukuthi nguyena izolo namuhla naphakathi niyakholwa lokho na Ngikukholwa ngayo yonke inhliziyo yami ukuthi ulindele nje ukubizwa enkundleni manje into kuphela engambiza enkundleni ungokwethu ukuba simvuse kithina uqobo simbize enkundleni waye isipho esikhulu kunazo zonke uNkulunkulu ake asipha izwi uNkulunkulu walithanda izwi kangaka waze wanikela ngendodana yakhe ezelwe yodwa okholwa yiyo akayi kugubha abe nokuphila okuphakade bhekisisana uNkulunkulu nesipho sakhe Manje abantu base benzisa isipho sikaNkulunkulu owesifazane omncane ngesinye isikhathi wakukholwa lokho ukuthi wayengukuzibonakalisa kaNkulunkulu enyameni wayesethi uma ngithinta ingubo yakhe ngizosinda manje wathinta ingubo yakhe wayesephenduka wayesethi ubani ongithintile na niyabo amandla okuqina usukile kimi wathinta ingubo yakhe lo kwakunguye esebenzisa isipho sikaNkulunkulu niyabo waphela amandla kulokho kodwa ngenkathi esuka ekhaya likaLazaru kumbulani uJohane ongcwele wesihlanu eleshumi nesishiyagalolunye uJesu wathi ngiqinisile ngithi kini indodana ingenze lutho ngokwayo kodwa lokho ebona uyise ekwenza Kumbulani uJesu Kristu akazange enze lesisodi simangaliso akazange enze noma yini ngendlela yokuphezulu kwemvelo waze kuqala wabona umbono wokuthi akwenzeni bangaki okukholwayo ukuthi lokho kuyiqiniso na uJohane ongcwele wesihlanu mqinisile hayi lokho engikuzwayo hayi lokho engikutshelwa ngomunye umuntu engibona ubaba ekwenza lokho indodana iyakwenza manje uma lokho kungenjalo khona ke wonke umbhalo awunjalo Ngiqinisile ngiqinisile ngithi kini indodana ingenze lutho ngokwayo kodwa lokho ebona uyise kwenza lokho indodana iyakwenza ubaba uyasebenza nami ngiyasebenza kuze kube manje ngamanyamazi wasebenza nje wenze lokho uNkulunkulu amtshele ukuba akwenze manje khumbulani ngenkathi esuka ekhaya likaLazaru wayehambe izinsuku eziningana uLazaru wagula basebethumela kuye akayanga Izinsuku ezimbili kamuva uLazaru wagula kakhulu ngakho bathumela kuye futhi noma kunjalo akayanga kwasekuthi ke sekuyisikhathi esifanele uyise wayesembonisile okwakuzokwenzeka uLazaru wafa wayasachiyika ngenkathi ulazaro efa wathi ulazaro ufile futhi ngiyajabula ngenxa yenu ukuthi bekungekho babeyofuna amkhulekele kanjalo njalo kwenze nje lokho uNkulunkulu amtshele ukuba akwenze akubonayo umbono yabo wayebona umbono ukuthi akwenzeni kodwa ngiyahamba uyomvusa nakho lapho okhona Uyisisana uMata eza ukuzombona wathi Nkosi kuba ubukhona umne wethu ngaye ngafanga kodwa nakalokhu noma yini oyicela kuNkulunkulu uNkulunkulu yokupha yona niyabo wayekwazi ayezokwenza Uyisiseni ethuneni likaLazaro wathi baba ngiyakubonga wena usuvele ungizwile kodwa ngikushilo nje ngenxa yalaba abemi eduzane Lazaro phuma noLazaro wavuka kwabafileyo Manje akazange asho lutho ngokuphela amandla lapho lo kwakunguNkulunkulu esebenzisa isiphiwo sakhe nabantu besebenzisa isiphiwo sikaNkulunkulu kwakwehlukile ngokuba wayizwi lezwi libukhali kunenkemba esikahlangothi zombili kusho iBhayibheli futhi lahlulela imicabango nezizinto zenhliziyo lokho kufakazisa ukuthi uNkulunkulu phakathi kwabantu Yebo asikukholwe umi ngumumo ngokwezwi lakhe ukuba abizwe enkundleni lobusuku bangaki olapha ogulayo nodingayo phakamisani izandla zenu asibone izandla zenu bangaki ogulayo nodingayo nomaphi awu into kuphela ayilindele ngokubizwa enkundleni ngiceleni nje manje ukuba ke ubemi lapha nalesuti angipha yona bese wenyukela phambi kwakhe wasuthi Nkosi Jesu ngifuna ungiphilise Niyazi ukuthi ubengathi na sengivele ngikwenzile. Yalinyazo lwezibambeko zethu ngemivimbo yayo esiphilisiwe thina. Ngeke akwenze okwesibili. Ngakho niyabo usevele ukwenzile. Uzofanele ukukholwa. Ayikho into ongayenza ofanele ukubongwa ngakho kunoma yini ukuthola insindiso yakho noma ukuphiliswa. Ayikho into ongayenza ngakho kuyisipho. Sangesihle sikaNkuluNkulu nabo ngumusa isipho sangesihle uma ngikupha amadola ayisigidi bese uqondisa uthayi wami angikuphanga kukhona okwenzile ngakho nabo ezipho zikaNkuluNkulu zingesihle into kuphela ozofanele uyenze ngokusikholwa ukuthi ukuthengele lokhu wena sekuvele kuthengiwe wakwenzela wena futhi akukho umuntu ezweni angazi ukuthi beni nani lapha eBattle Road yonke into ishushumbisa izwe izifaniso nalokho siyazi ukuthi nje ukuthi lokho kufanele kube ngaleyo ndlela kodwa uma kungena umuntu futhi akutshele ukuthi unamandla okukuphilisa uqamba manga uNkulunkulu yedwa ongaphilisa ngiyinkosi uNkulunkulu ophilisa zonke izifo zenu akayi kwabelana inkazimulo yakhe nanoma ubani akukho umuntu onamandla okuphilisa kodwa ukhona umuntu oneziphiwo ukubonakalisa uNkulunkulu umelusi wakho ngexolisa angathatha uNkulunkulu ngesiphiwo sese uthisha angalichaza izwi ngakho ubophezelekile ukulibona uma ninamehlo okubona nizokubona ukhona esinye mhlawumbe esinye esiphiwo esithize kodwa njalo kunesiphiwo esibonakaliswa ukukhona kaNkulunkulu futhi lapho wena qobo lwakho uzofanele ukukholwa Isolo singathi sifike lapha eyalithare njengensizwa noma owesifazane eneminyaka eyishumi nane ubudala futhi bakulethele ukudla kwakho lapha futhi ukhale enkosini uze ube neminyaka engamashumi ayisiyagalolunye ubudala ubungeke uze usindiswe kodwa uzofanele kuqala wemukele lokho akwenzele khona niyabo uzofanele ukwemukele qobo lwakho khona-ke Uma wemukela khona ke ungumpristi omkhulu umlamleli ukwenza izinguselo phezulu kokuvuma kwakho kwalokho okukholwayo manje leyo into efanayo ngesiphiwo ngalendlela sisusa ingqondo yakho uqobo kuwe bese kuthi ke ubone lokho athi kwenze Ngibona abantu beze emsamba kuma phansi naphezulu bese umpopoloza bese uthi oh mfoti Branham nginakho konke ukukholwa ezweni wenzani phezulu lapha pho ke na nabo lokho lokho idlingozi futhi akusikho ukukholwa ukukholwa kwangoqobo akwazi kwehlulwa sekuvele kwenziwe sekuvele kwedlule uNkulunkulu washo njalo nalokho kuyakuqeda niyabo uNkulunkulu washo njalo manje into efanayo noma nini uma ukholwa ngempela lokho kuyamthinta manje lo wesifazane umncane owathinta ingubo yakhe wathi uma nje kubula kodwa ngingathinta ingubo yakhe ngizosinda futhi wakwenza futhi ngenkathi enza lokho ukukholwa kwakhe okwakufuna akwenze ithinte wakuzwa nabo wayesephenduka futhi wakhuluma kuye manje nguyena izolo namuhla naphakade uma nje kuphela nizomkholwa uKristu mkholweni ukukholwa kwenu makuthinte ingubo yakhe futhi yena khona manje ungumpristi omkhulu onokuzwelana nobuthakathaka bethu sonke siyakwazi lokho futhi uma enguyena izolo namuhla naphakade uzofanele enze namhlanje njengoba enzile izolo uma engumpristi omkhulu ofanayo manje ningekukholwe na nje nibe nokukholwa kuNkulunkulu uma ngintshela amanga khona-ke uNkulunkulu angeke akweseka uma ngintshela iqiniso uzoleseka bophezelekile ukweseka iqiniso uJesu wathi nginofakazi nofakazi uyizwi likaNkulunkulu kusobala wathi libhalo ifakaza ngami uma ingafakazi ngami khona-ke ningakukholwa yabo futhi uma imibhalo ungafakazi ngalokho engintshela khona manje ukuthi nguyena izolo namuhla naphakade khona-ke ningawukholwa umbhalo ngoba umbhalo wathi wayenguye futhi wayethembise lezi zinto zalo nyaka wokugcina khumbulani ekupheleni nje konyaka wamajuda uzembula kanjalo-ke umesiya ukuphela konyaka wamasamariya wenza okufanayo manje ekupheleni konyaka wabezizwe nguyena izolo namuhla naphakade mvuse kunembeza wakho mbize enkundleni sisakhothamisa amakhanda ethu baba wasezulwini izwi nje elivela kuwe manje lizoba ngokweneleyo lizoba yikho konke esikudingayo izwi nje elivela kuwe kwangathi abantu bangaqondisisa ukuthi umeleloni esizama ukuyenza Nkosi ngokubatholisa izinzuzo zenkosi uJesu abamthandayo nabamkhonzayo kwangathi bangakwenza futhi lo busuku Nkosi ngoba ukufa kwakho akubanga yize walinyazwa ngeziphambeko zethu walinyazwa ngenxa yobubi bethu izijeziso sokuthula kwethu sasiphezu kwayo nangemivimbo yayo siphilisiwe thina ngiyakhuleka uNkulunkulu ukuthi wonke umuntu ophakathi lapha ebukhonweni bobuNkulunkulu uzokuqonda lokhu futhi uzothola umbono futhi uzophiliswa ngenxa yenkazimulo kaNkulunkulu ngegama likaJesu Kristu ngizethula mina uqobo naleli bandla odumweni lwakhe nenkazimulo amen manje hloniphani ngempela okwemizuzu embala nje manje izwi nje elivela kuye lizosho lukhulu kunakho konke ebengingakusho noma konke noma ubani obengakwenza ngoba nguye okwenzayo nguye ungowenzayo futhi sethemba ukuthi iNkosi uJesu izonipha lezi zinto manje ngamunye manje ake sibone ukuthi isikhathini ngingazi ukuthi bese kuyileso nginitshela ukuba niphume ngesikhathi esifanele sikwenze asinaso isikhathi sokwenyusa lo mugqa asibize ezethameleni ngqo manje asithathe nje umbhalo umzuzu nje manje ibhayibheli liyethembisa ngalolu suku ukuthi ukuphinda kwesodoma negomoro kuzophindwa bangaki okukholwayo lokho manje phakamisa isandla sakho ibhayibheli liyakukhomba lokho manje bese kuthi-ke kwakuyini leyo esodoma negomora na kwakunguNkulunkulu esimweni sesidalwa somuntu nendlela u-Abrahama akwazi ngayo kungenkathi ethi uhlekeleni usara ethendeni ngemumva na noma wakungabazelani amazwi ayewakhulume ukuthi anjalo wayekwazi ukubona ukuthi usara wayecabangani emva kwakhe manje bonani nje ukuthi kwakungesikho yini manje lokho kwakungesikho ebandleni lasebhabhiloni noma ibandla lasesodoma qhabo lokho kwakungesikho kulabo bantu ezansi lapho ezikhundleni zamahlelo qhabo mnumzane akuyineze kubo banesithunywa sabo yabo kwadwa ebandleni elikhethiweyo indlela ka-Abrahama enkulu efanele ukukholwa izwi kungakhathaleki ukuthi kuzima uzini u-Abrahama wabiza lezo zinto ezazingekho ngokungathi zazikhona uNkulunkulu washo njalo futhi wakukholwa manje mngani ngiyazi ukuthi uNkulunkulu bophezelekile kuleli zwi ukuligcina manje ngifuna nina noma ngabe nikuphi endlini ukuba nihlale imizuzwana embalwa noma ngabe nikuphi futhi nikholwe nje ngayo yonke inhliziyo yenu. Manje ukuba benginganiphilisa, ukuba bengingaphilisa lentombazanyana inhliziyo yami emzwelayo, ukuba bengingaphilisa leyo nto encane elele lapho, bengingabenginga kaqa ngisuka lapha ngiye endaweni yasekugcineni kumhlaba ngasenyakatho ukuba bengingaphumelela ukukwenza. Kumbe noma ubani ona noma imuphi umuzwa womuntu, kodwa ngeke ngakwenza lokho kunalutho. Mhlawumbe abanye benu lapho bazophila kancayana nje benomdlavuza ukuba benginganiphilisa, bengingeke ngaku fanele ukuma kulomsamo ukuba bengingakwenza futhi ngikwenze. Manje bengingeke, inhliziyo yami yanizwela, bengingakwenza ukuba bengingakwazi, kodwa angikwazi. Akekho omunye umuntu ongakwenza kunjalo, kodwa niyabo uJesu sevele ukwenzile, niyabo futhi uzama kuphela ukunithola ukuba nikukholwe lokho. Kodwa ngiyabadabukela abantu kube nezinto eziningi kakhulu ebaphuphuthekisile le ndlela naleyo ndlela, kuze kuthi abantu abazihluphekelayo njengezimvu ezingenamelusi cishe impela abazi ukuthi bazokwenze njani. Omunye usho lokhu nomunye usho lokho. Ningakucabangi ukushiwo ngumuntu izinsuku zezimangaliso sebedlule. Ayikho into ethiwa ngumoya ongcwele. Futhi kumbulani uPetro wathi ngosuku lwePentecost, isithembiso ngesenu nesabantwana benu nes bonke ubude bonke inkosi uNkulunkulu wethu eyakubabiza, niyabo. UJesu wethembisa ukuthi lezi zinto zaziyokwenzeka ngezinsuku zokugcina, ukuthi uNkulunkulu wayezobuya ngesimo senyama yomuntu njengawe nami lapha kulo busuku, futhi asebenze leyo nto efanayo ngaphambi nje kokuba izwe libhujiswe nezwe libe njengeSodoma, niyabo. Manje sinaso isimo saseSodoma kahle, wonke ubuma, wonke umuntu, yonke into ihlezi kahle nje impela. Manje kungeke yini ukukholwa kwethu kwafika kulokho na? Singembize yini enkundleni na? Simbize enkundleni. Ukukholwa kwenu kuyiyona nto kuphela engakwenza. Manje kholwani ngenhliziyo yenu yonke ngamunye wenu manje. Futhi kukhona engifuna ukunibuza khona, ngaphandle kwanoma yimaphi amakhadi umkhuleko phandle noma ngubani phezulu lapha, uma lowo moyo ongcwele omkhulu uzokwehlela lapha nangogcobo lwenu nogcobo olukimi, futhi luzokhomba ukuthi uJesu Kristu usebenza phakathi kwethu kanje, yini enye abengayenza na? Asikho esinye isithembiso eBhayibhelini esingaphezu kwaleso. Leso isithembiso esiphakeme. Bangaki okwaziyo lokho na? Impela Yesu siyinto yokugcina onyakeni webandla. AmaJuda ngesikhathi sokuhlupheka nase lapho nokuvakashelwa emuva lapho, kodwa hhayi ebandleni labezizwe, lena yinto yokugcina ethenjiswe kwabezizwe, yiqiniso. Niyabo, kwakungabezizwe ezansi lapho eSodoma lalizoshiswa nalokho, nangu umlobokazi owayeyinzalo ka-Abrahama yobukhosi engumlobokazi ebizwa phumi phakathi kowezizwe. Leso isibonakaliso sabo esiphethayo konke okwaso. Umake encwadini yakho sengiyikhehla, kodwa nje umake encwadini yakho futhi ubone ukuthi kuyafezeka yini noma cha. Niyabo, nisekupheleni manje. Yini na? Angazi. Ngibheke yena namhlanje. Uma engayekho namhlanje ngizobe ngimbhekile kusasa. Uma engayekho lapho kusasa ngizobe ngimbheke ngosuku olulandelayo. Uma engayekho lapha ngalonyaka ngizobe ngimbheke ngonyaka ozayo. Ngiyazi uyeza. Angiwazi umzuzu noma ihora, kodwa ngiyazi yonke into igcwalisekile, ilungele uhlwitho, ibandla libizelwa ngaphandle. Kuyoba ngokuhamba okuyimfihlo nje kunyamalalwe, futhi kuzoba yilokho kuphela. Neze liqhubeka ngqo ngokufanayo, abantu beshumayela nabantu becabanga ukuthi basindiswa impela nje njengoba benza ngezinsuku zikaNowa. Kanjalo njalo uNowa wangena emkhunjini nabantu baqhubeka ngqo, nezwe liphenduka ngokufanayo nje kucabangeni, futhi balahle phakade becabanga ukuthi basindisiwe. Ngolunye lezinsuku ngizoletha ithende elikhulu kuleli zwe bese ngiligcumeka lapha, ukuze sibe nezinkonzo zantambama neziyalo, ukuze niqonde ukuthi lezi zinto kangcono. Sihlanganise bonke abazalwane bethu ndawonye ukuze sibe nezinkonzo. Manje uma uJesu Kristu egcwalisa isithembiso sakhe, khona ke sibophezelekile ukuba simkholwe. Ngifuna nonke ngamunye wenu nje ukuba nibe nokukholwa okunjengokomntwana okulula nje ukuba nimkholwe. Manje njengoba nje nithi ukuba nohlobo lokuqala namakhanda enu ekhotheme futhi niqale ukukhuleka nithi Nkosi Jesu, manje ngiyazi ukuthi le ndoda ayingazi futhi ngingodingayo, futhi siyatshelwa ukuthi wena umphristi omkhulu onokuzwelana nobuthakathaka bethu. Uma nje uzovele umtshele uma ngingakuthinta nje ukhuluma ngaye Nkosi ukuthi ngizokwenza, ngiyakwazi okwakhe, ngiyazi ukuthi nguwe, ngiyazi ukuthi ayingazi. Nalokho kuphandle lapho ezethamelini, izethamela ezixubile nje zokukholwa, ukungakholwa, ukuzenzisa izoni ongcwele nabo bonke ndawonye. Manje nifanele nikholwe. Manje uma ezokwenza lokhu ezethamelini lapha, ngifuna ngamunye wenu phakathi lapha athi, Mfowethu Branham, ngiyazi ukuthi lowo uzofanele kube nguye obuka phezu kwebandla njengoba enza ngaleyo nkathi. Ngifuna nina uma nizokholwa ngempela, ngifuna uphakamise isandla sakho uthi, Nkosi, ngizokwemukela ngayo yonke inhliziyo yami ukuthi ngiyakholwa ukuthi nguKristu Jesu ngokwesithembiso sakhe endlini yonke. UNkulunkulu anibusise lokho kuhle. Oh, kubi kakhulu nje, asinayo inyanga ukuba sibe ngapha. Niyabo nje sidedele ngimusha kini. Niyabo kulukhuni, qhubekani nje nikholwa.
God is light, we know that.
Manje ngukukhanya. UNkulunkulu ngukukhanya. Siyakwazi lokho. Insika yomlilo futhi manje khulekani nje futhi nithinte futhi kwangathi Inkosi Jesu ingaphendula.
I take every spirit in here under my
control. Manje ngithatha yonke imimoya phakathi lapha ibe phansi kokulawula kwami egameni lika Jesu Kristu ngenkazimulo yakhe. Manje hloniphani ngempela, khulekani, hloniphani ngempela. Manje nansi kunene nenekazi khona lapha phambi kwami, ligqokise ikhanda lalo phansi futhi likhulekela inhlupheko yalo uqobo. Uma ufuna ukuphakamisa ikhanda lakho, manje likhona lapha phambi kwami. Uyakholwa ngayo yonke inhliziyo yakho na? Uyakholwa ukuthi uNkulunkulu angaphilisa kuleso sifo sikashukela futhi akusindise na? Manje yilokho onakho, isifo sikashukela. Angikwazi uyisihambi uqobo kimi, kodwa uyangikholwa ukuthi ngincele yakhe na? Uma sizihambi komunye nomunye, phakamisa isandla sakho kanjalo, khona abantu bezobona. Niyabo, kulungile, niyabo, nanti ninikazi. Futhi manje uphethwe isimo sesifo sikashukela futhi uyakholwa ukuthi uNkulunkulu angangitshela ukuthi ungubani na? Ungakwenza ukholwe na? UnguNkosikazi Martin. Uma lokhu kuqinisile, phakamisa isandla sakho. Yabo, yiba nokukholwa nje, ungangabazi, yiba nokukholwa. Manje wathintani na? Ngifuna ukubuza izethameli, wathintani na? Kunowesifazane nesandla sakhe siphakeme nesame futhi phambi kaNkulunkulu. Niyabo, wathinta into ethize owesifazane omncane olula nje khona empeleni ukunitshela iqiniso. Manje bonani ukuthi ngabe leli iqiniso yini. Umangazile, ubengazi ukuthi ubenalokho kukholo okungako. Ukukholwa akusiyo into oyikhiphizayo, kuyinto onayo. Niyabo, umangalile. Ngisho nakhona manje owesifazane usizwehlukile kunalokho akwenzile emizuzwini embalwa edlule. Uyazi ukuthi ikhona into eyenzekile kuye lapha. Anikuboni lokhu kukhanya na? Kunjalo, ngikubona khona lapha phezu kwalona wesifazane, khona lapha, khona emumva lapha na. Uphethwe yi, ubhekise ikhanda lakhe phansi, uyakhuleka, kodwa uphethwe inkathazo ngeqolo lakhe. Uma ezokholwa ngayo yonke inhliziyo yakhe, angaphiliswa kuleyo nkathazo yeqolo. Impela uzokugeja, impela njenganoma yini. Niyabo, umkhuleko wakhe usaqhubeka. Kusi ngisize. Nkosikazi Deville, nguwe lowo, ngumusa. Owesifazane ubekhuleka, ubengacabangi ngisho akangizwa ngisho noma yini. Manje mbuzeni ukuthi ngabe uyangazini, uyilowo-ke futhi yileyo inkathazo yakhe. Ngakho uthinteni na? loko ngokuqinisekiswa kuka Jesu Kristu izwi lahlukanisa imicabango osenhlizweni.
You believe? Just have faith. Pray.
Ngiyakholwa na, ibani ukholwa nje. Khulekani noma aphi, kholwani nje. Ileko kuphela enifanele kwenze. Kholwani nje ukuthi nginitshele iqiniso. Manje angisuye ngenceku yakhe nje. Inceku yakhe nje.
Just have faith enough. I can't call him. I know what his trouble, but just wait a while.
Ukuba benizoba nje nokukholwa okwenele ngeke ngambiza. Ngiyazi ukuthi inkathazo yakhe kodwa niyabo linda isikhashana nje futhi mhlawumbe kuzoshintsha impela akusiko okungenakwenzeka kodwa kuzofanele uphume kuleso sesekelo akakwazi ukuzikholelwa. Fanele umkholelwe.
A lady suffering with kidney trouble.
Inenekazi likhuliswa inkathazo yezinso alisilo elalapha lingelase Mississippi lizokholwa ngenhliziyo yalo yonke uNkulunkulu uzoliphilisa enkathazweni yezinso. Nkosikazi Phama, uma uzokholwa ngayo yonke inhliziyo yakho ungaphiliswa kuyo. Isisukile kuwe, uphenduke ukukhanya phezu kwakhe. Sekuhambile kuye, yiba nokukholwa kuNkulunkulu ungangabazi. Kunenenekazi elihlezi eduze kwalo ngo, liphethwe isifo samathambo. Uyangikholwa ukuthi ngingumprofeti kaNkulunkulu nenekazi na? Uyakholwa na? Uyakholwa ukuthi uma uNkulunkulu ezomtshela ukuthi ungubani, ngabe lokho kuzokusiza na? Igama lakho ungunkosikazi Mido. Uyakholwa ngayo yonke inhliziyo yakho manje ungaphiliswa nawe. Lokho kokheleke elinikazini eduze kwalo. Lihlezi lapho futhi nakho kuhamba. Kwehla njalo ngomuqa inenekazi lihlezi lapho liphethwe eduze kwalo liphethwe isifo sikashukela. Isifo sikashukela bafuna liye esibhedlela kodwa liyalo kukwenza. Linendodana eliyikhulekelayo futhi leyo ndodana ayikho lapha kodwa uyakholwa ukuthi uNkulunkulu angangitshela ukuthi yini engalungile kuleyo ndodana. Iphethwe inhliziyo uyakholwa futhi uzokuphilisa. Uyakholwa ukuthi uNkulunkulu angangitshela ukuthi ungubani na? Nkosikazi Duff, D-U-O-F ababili, L-O-E ababili, uhlobolwe, kunjalo, kunjalo. Phakamisa isandla sakho, izandla zakho ziphakeme, kulungile, manje uyakholwa futhi ungasinda nawe. Niyakholwa ukuthi leyo yinto efanayo, niyakholwa ukuthi ubukhona bukaJesu Kristu bulapha manje na? Bangaki okwemukelayo lokho na?
Oh,
ukuphepha okunjepho, ukuphepha okunjepho. Niyabo, kwenzani na? Ukusile, umlethe kundleni. Nangu usekundleni. Lokho akwenzi naye muphi umehluko ukuthi izikhephe zithini? Kubulani, angathi thula uthi du. Niyakholwa ngayo inhliziyo yenu na? Uma nikukholwa, sukumani ngezinyawo zenu futhi nikwemukele. Sukumani bese nithi, ngiyakukholwa ngenhliziyo yami yonke. Sukumani ngo ngezinyawo zenu, manje ngiyakholwa. Kunjalo, akunandaba ukuthi yini inkathazo yakho. Sukuma, nikudumo. Baba wasezulwini, siletha kuwe lezi zethameli, bayezwa ukuthi ukhona Nkosi. Kwangathi onke amademoni ungakholwa, kwangathi ungatetha futhi, kwangathi uJesu Kristu angaphilisa izethameli. Satani, phuma kulezi zethameli, egameni likaJesu Kristu, uyenyanywa.